Mwambie Bwana nakutukuza maana unastahili. Amen.
everybody, everybody dance. One more time for the last.
Hallelujah.